si chenora kendo kachano kosekelo na wich kuot ka osiepe weya nikech telo kon mwandu ma e pini mago giseyudo kuom chwero rem jogo mageno kuome ting' wang'ini Yesu mag pinyi biro kalo mana kaya mo kama si chenora kendo kachando kosekelo na wich kuot ka osiepe weya nikech telo kon mwandu ma e pini mago giseyudo kuom chwero rem jogo mageno kuome ting' wang'ini Yesu mag pinyi biro kalo mana kaya mo awuoro pinyi pinyi oserumo arito dala mabiro Yerusalem manyien ting' wang'ini Yesu mag pinyi biro kalo kaya mo awuoro pinyi pinyi oserumo serumo arito dala mabiro Yerusalem manyien ting' wang'ini Yesu mag pinyi biro kalo kaya mo awuoro pinyi pinyi oserumo Satan otemi minyi Yesu dongi biro loyo tembo gongo ma epindi ema tero wa mabor ginyo sachwa timkina elamo ya uchunyi mwondo Yesu otingi malo jalo majalamo eno yudwet mosinge polo malo ka Satan otemi minyi Yesu dongi biro loyo tembo gombo ma epindi ema tero wa mabor ginyo sachwa timkina elamo ya uchunyi mwondo Yesu otingi malo jalo majalamo eno yudwet mosinge polo malo awuoro pindi pindi oserumo arito dala mabiro Yerusalem manyien ting' wang'ini Yesu mag pinyi biro kalo kaya mo awuoro pindi pindi oserumo awuoro pindi pindi oserumo arito dala mabiro Yerusalem manyien ting' wang'ini Yesu mag pinyi biro kalo kaya mo awuoro pindi pindi oserumo awuoro pindi pindi oserumo arito dala mabiro Yerusalem manyien ting' wang'ini Yesu mag pinyi biro kalo kaya mo awuoro pindi pindi oserumo awuoro pindi pindi oserumo arito dala mabiro Yerusalem manyien ting' wang'ini Yesu mag pinyi biro kalo kaya mo awuoro pindi pindi oserumo